my daughter. Goodbye, my daughter.
On my journey kwenda Mombasa, nikapokea simu kwambe nasema visio confirm amepata ndoa, nikatoa mbio irudi Kampala kabla kumiss. Ikudo chinya abipari toto, my daughter you're going, what my babe bekiwara kachodo eno Latin bekiwara. Watch my gang.
Goodbye, my daughter.
Let me let it go.
You can get.